neddo wawa wurde so lamdo hokkay dum gurdam so Allah lamdo hokkay dum bawde wurude bawde jodade le aduna ga wawa du yaade yeso so lamdo hokkay dum bawde yaade yeso haya hande bete o mido nyagane lamdo yu lamdo walluma sakike kettinido yu lamdo hokkuma barke yu lamdo udditu hakkille maada tu fa faama ko o yidi wada le aduna o yu lamdo udditu hakkillo ma fa keben pamre le bete keccu o ko kalammi ko iwata gilla le dewtere cheninde hande to wadi seeda mido wara halande en hala goka ka sakike am goto lamdi kam odon andi ala bete fu joni mido jabo lamdi di sakike be lamdi kam yalla eden keba en pamra sabi so neddo on pamra anati di sanne on kebata jadun wakati goto du no yewirta oya dundun anati di sanne ka hande mido jogi du lamdo gotol mi waram mi halana on lamdo gol den min dum mi dursa dewte de mi halana on ko woni hen mido wara jangande en matta babu nogas e didi gilla aya sappo e joyi yaade aya chapande tati e tati yo ko jangambi ko ana wara jabaade lamdo sakike am goto mo wi haya onon gondimbe isa almasihu kombi oton bange aljanna yalla le aljanna to diogal wonna diogal wonna aya rewbe wonna worbe wonna dum du fu won to kay so diogal won kay haya debbo won gorko won so diogal won haya ana wayla ta de bibbe du ana wara ana yalta gilla e diogal ngay illa kawral debbo e gorko haya lamdul sakike am o woni onon jokkube isa almasihu no kristien be kum bioton diogal won tiagal mayden lahirato lakirato diogal won dum yidumi jabaade hande mi weltike du sabi mo anda wajibi o lamdo kanjum bimi le matta babu nogas e didi gilla aya sappo e joyi yaade aya chapande tati e tati dum mi dora jabaade haya en janga dum tafu fa paamen ko isa almasihu haali isa almasihu haali wi hala imitagol mayde maybe imital mayde e lei on nyaloma jati yoga e walde saduki en gari e isa almasihu kambe ngoni fennube imital e lamdi mobbe bi hay mobbo musa wi so neddo mayi hebali biddo minyun na maunun bantan debbo dalado yalla ana hebana dun beengu wadino e bettade to amin rinda ben jeddo worbe arano o tiagal dewli mayi hebali biddo minyi ko gorko banti debbo makko kanyum dum mayi hebali biddo tataba o du jokki hen fa yotti jidda bo tiagal mabbe be fu debbo o du mayi nyande imidane homo e jiddo be debbo o latoto jom sudumu sabi be fu be baminomo hay ay lamdol ngol lamdida
ana lati uno yimbe yugabe le dubi ujunaje idi tati beti idi dum ana lamdo ko e mum en lamdi CD so ni ka awo fani takike de lamdi akam yalla diogal won chagal maide yalla la kiratona anni yimbe be gari yimbe jogi be gandal san yalla andal le dina yawdiyan kobe e kombi eten saduki yu yimbe mawbe teddube yu dina goka jogi ka teddengal jogi be gan andal san le dewte de be dursi dewte yu dina goka be ngari to Isa almasihu mawbe mun be ngari be lamdi Isa almasihu aya annabi Musa wiime so neddo ma yebani biddo haya mi yummu ana wawi bantude debbo dalado yalla ana hebana dum de hingu yalla ana hebana dum biddo wonno kambe ko be dursi ko be jangi ko be fami le dewte annabi Musa de le atawrat be ngari joni kay be yi Isa almasihu be lamdi Isa almasihu lamdon go ada andi tafu ko mawdo mawi sabi be milanno yalla mi joma be yo annabi Musa wonno mawdo do annabi Isa yalla le Isa almasihu len joni be irti lamdon gol be holli Isa almasihu be andi dewte joni ibe lamdomu ko milata kanko de annabijo mawdo o haali dun kay kanko ko dum o milata sabi kambe wana faabe faama sanne ko be jinno tan faabe faabe pesa yalla be awna yalla be tewta andal Isa almasihu gambe anda hono nga wori hay de be lamdi Isa almasihu ko dum bi ata an odo annimo o bami debbo be kebali suka e biddo fu walani be ngu hebaka anni gori ko mai de lay finatawa mabbe yalla nesu mabbe so mauni ko mai haya dali debbo e gata galle de misikidu leedi mali yogabe ana wada dum debbo o ana heddo le galle to so minirabe maynado o ana heddi so be heddi haya goto mabbe ana banta debbo maydo o heya den o wibe joni ko dum bi ata an Isa almasihu e do majju worbe jiddo mauni gorko bami debbo o mayi jokkudo o bamiti kal debbo o mayi jokkudo o kare bamiti mayi haya fa yotti joni kay worbe jiddo dum o haali dum saduki be haali worbe jiddo bami debbo goto mayi odo ban aya hakkunde meden gene fulbe so dum latake fay so do yimbe tata tan yogabe du fay so yimbe dido aya debbo o gorko bamadum o do maya goddo bamadum kase maya goddo bamadum kase maya gorko o maya debbo ona heddi yimbe akunde ame kai akure fulbe yimbe mbiyam debbo a o sukunyajo debbo o sukunyajo debbo o du o wala barke dum yimbe mbiyata ka fa jiddo le galle gote hein le galle gote de minirabe fu maydi tabi mauni ko mai yopi debbo kanjun joni kambe be lamdoto Isa almasihu lakirato yalla hakunde yimbe jiddo be bamudo be debbo homo woni jom suudu mudun le lahira dum wolli le mijo mabbe kambe sadusi en dina ka tiagal maide yalla le lahira mi jo mabbe woni yu deogal ana hebe wodi deogal le al jannato yimbe baman yimbe bamontira rewbe won rewbe won haya be lamdi isa almasi ko mirata an anni ko isa almasi jaabibe le mata babul nogas e didi e gilla aya nogas e jenai mata nogai e je e didi aya nogas e jenai gilla to isa almasi jaabibe anni ko wi dum wonno linjila isa almasi adi keri linjila isa almasi dum wi Isa jaabibe o wi o majji sabi on paamali bindidi on anda bawde lamdo de du sabi so maybe imitake yalla imitima worbe bamata rewbe bamataake be latoto hono malaika en wombe do kammu beni e hala imital maybe tama on jangali ko lamdo wi o ko o wi mi woni lamdo ibrahim lamdo isiaka lamdo yakub lamdo yul lamdo wurbe wana lamdo maybe waju makko o haydi yimbe hettintobe be fu kanjum isa almasihu jaabi yimbe be e hala ko o jaabi yimbe be ana laabi hala ka o jaabi be ka kanka jidumi milana sakike isa almasihu jutina hala o rammidini o tami halaji di o ekkitini be o jangini sakike rabbe o wiibe o majji dum woni tafu ko fuddiniri wiide o majji idabo mudum o wi idabere mo o wi on paamali bindidi on paamali dewte cenide yugaabe woni be janga dewte de be paamata yugaabe mon be majjadu li ruuhu mabbe kambe be eewa ko be mili li ruuhu mabbe kanju woni gonga kanju lamdo gollirta ka isa almasihu jaabike yimbe be o wiibe o majjisa sabi on paamali bindidi on anda bawde lamdo deedu ku leji tati mawdi o halani be o majji sakiraabe o majji o majji sabi on paamali bindidi on paamali dewte on paamali ko atawratu windi on paamali ko windale atawra on paamali ko lamdo haali dum o jokki wiide joni sabi so maybe imitama yalla imitike worbe bamataake rewbe du bamataake worbe bamata wor rewbe bamataake a lamdol ngol laabi lamdol ngol laabi gol rambidi gol juutani gol rambidi gol laabi wadi faida o wi yimbe deoga wala resondirde wala le aljanna resondirde wala le kamuto le lahira tiaga maide haya debbo mada o latoto malaika andu latoto malaika dum isa almasihu hali deoga wala deogal wala sako yehen en hono biete eden resondira eden gada kurtungaji kurtungaji wala kurtungol wala lay aljannato sabbi rewbe resataake worbe du resata worbe bamata rewbe bamataake toni kay bibbe wala toni kay galleji wala toni ka dene de wala haya leede de du wonataako haya kaari woni bi kaari ay kaari woni debbo kaari kaari woni gorgorum kaari dum du wala tani kaari dum timmi le aljanna dum wonata ke fa abada timmi lei leediga dum woni sabi neddo o fuddo o wodi fuddode o wonti mode lei aljanna dum wala sabi en gala fuddode lei aljanna en wonata du e timmobe e latoto hono malaika en dum isa almasihu haali o wiibe yimbe be latoto no malaika enni wombe ndo kamube eden hala imital maybe o wi tama on jangali ko lamdo o wi ko o wi mi woni lamdo ibrahim woni annabi ibrahim mi woni du lamdo isiaka haya mi woni lamdo yakuba lamdo yulamdo wurobe wana lamdo maybe kanjum woni kanjum jaati yimbe ana ewa lamdo o alla bawdo o honon alla maybe o gollirta mayde ni honon miluda anka o wi kanko mo gollira wurbe be sabi dum soko jogida joni wakati wurda awawa gollorade dum tiagal mayde maada awawa wadde dum gas so da mila dum awali toto laata moddo jokkudo alla e bende mafu ada mila tiagal mayde ada waawi dum wala awawa haya de lamdo meden hande woni haya tiagal mayde yalla le laakirato aljannato le kammuto deugal wonna hande kay mi sikki labani ma sakike sabi wana mi hali dewta de hali de yimbe be du lamdi isa almasihu no lamdo ngongo lamdi da sakike anni ko jabi labi hande fay so mi darake ga mi mili afami sabi o wi dewgal wala debbo bamataake gorko du bamata edin o wi be latoto hono malaika en menen pu latoto hono malaika en sabi malaika en eden yewa be hono yimbe badibe lamdo jogibe bawde malaika wala maydi e meda yide to malaika mai e meda nande du malaika mai fa ira ai latoto yimbe jodotobe fa abada soni e halaka hande kay mi uddirta halaka hala mi di radio ka wajumede sabi mi fami joni andum ada yidi famude e de majju lamdo hokki en bawde famude ko woni le dewte mudun e kanjum halan mami hande bete so wodi dum kulleji goddi di a famali fa joni yalla ko jaabi mi ko rimi lamdi goddi haya min dum bi wonga mido udditi wakati al mido waawi e jaabade ma ko jidda ko sabi dum so wadai di noddude ada waawi noddude radio espoir wiabe hawre modi budama 2020 6708 woni radio espoir noddi abi ada yidi harude modi bodama ada jogi lamdo ami de way harude maada abi yaka ada jogi lamdo en gaajodo sabi yogabe ana wara nokko anto e de gaajodo e beddu lamdo kan kulle wakati goto so miyay nokko ma bi yakan ha e modi bodama anni ko biotol anni ko woni le dewte modon de ko dum biata hay so mi jaba kebe to nokkuto mi do wara jaba de onondu sabi lamdi di mi do andi wana neddo goto tan lamdo toode yimbe hewbe lamdo to lamdi di sabi di so mi wari mi haali do radio ga yimbe hewbe ana waay famde haya kanju wonno ko jimmi haalude du woni ko dewte meden enen haali woni ko chrétien en haali du woni ko isa almasihu haali bange lahira to dewgar wala aneti abmar